that. Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this.
Kitu tu pacho kwa ni bo.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Yeah.
Kitu ni tamu bana.
Yeah. Yeah. Yeah, ni tamu ka chokola. I'm a chocoba, I'm a cow king, get do for na sontola, tamka Oreo, tamka kiombido, tamka for me, jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new BAKA, kijama hatam. Hustle me on the daily one, plasma, bank account, baki lamp sam, kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa, niko drinki, niko manduku, kambia wazito, spime, utachekwa bure, na mziki umenda shule.
Kibela like kudambo tap ni kukosa ni dhamu. Unataishima Taenda kuitangaza Usitafune baby mumunye. Usogope kunishika we ni kune. Kitu tamu
Tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Ngoja mini umoke ndo niteke pointi. Ukona roba tinaka umelewa ndo uski. Maisha tamu sana sidishi mturana chopsticks. Kasi maya ipasua npate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joita lambona ulini. Kuna zile uneza set zikulibukia kilini. Tamu kakukwaga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sija isomea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando boss moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chakwangu na see through.
Donjo, kakus kwa lojo. K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana.
Ni kitu delicious. So so sick, be serious. Uko within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rap iko kwa damu sana. Vena kitu tamu sana.
Vena kitu tamu sana.
Oh, ikitu ni tamu bana.
Yeah, naitwa pro, man.
Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka nkona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia kwa mnabonga. Kakitu ni tamu, si mina bonga. Ukisikia kiwaru, zidi kubonga. Situ kikula mawaru, na manya majoma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikusti ya mkamba. Ama call you, take my number.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Sindiyo, nimesababisha pa mabilio. Mindiyo, chagwa la matinio. Hiligiyo, si iziyo, kiririyo. Bad girl, yo mimiyo. Check equality, si matirio. Iflo inapigwa dogo, vile wo cruise kwa inange. Sote ramos, baba jipange. Je, tukivami wapa nani ndio queen. Nani ako ready kudedi ya team. Digaga zime kamo. Check vile macho zikuwa rouse. Zime check mafala wana ni surround. Wasana wana jikrown. Na kuchafua ni hapa ground. Mali safi na ficho mbele ya karau juu.
Kanaenda round and round. Kitu tamu inaka.